Alejandro.
Noizar juga.
Naga Paca Kingdom.
Ayah letak sombong mata dan zakwa paweleta.
Lick touches on the beat.
Natania. Natania.
Natamani yalalishwe bangi.
Wee. Natania tu.
Alafu kibazae na nandi.
Natania tu.
Mapolisi wauze bangi.
Natania.
Mondi awe fundi rangi.
Natania.
Wote tufutiwe zambi.
Natania tu.
Mvua inyeshe ya mishale.
Natania.
Watu tuishi milele.
Natania tu.
Kiba amie madali.
Natania.
Kavuvuka Bob Marley.
Natania tu.
Kapata mimba
Natania.
Na movie mpya kanumba
Natania.
Mziki bila ndumba
Natania.
Miss Tanzania na magamba
Natania tu. Natania. 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 Natania tu. Natania. 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 Natania tu.
Natamani wanaume wa bebe boli. Natania tu maze, I'm sorry. Na mamanzi na sisi tuwe na loli. Natania tu isije kuwa ngori.
Natania.
It was style kimba of
me. Natania.
Tuvute ganja kwa ma office.
Natania.
Mina tamani niache ganja usiku huu. Huu. Natania tu. Nitoke chuga mpaka da kwa migu. Huu. Natania tu.
Watu tuchelewe kazini.
Natania.
Alafu tuwai vila buni.
Natania.
Mademo siende mwezini.
Natania.
Ifuto dhambi ya kuzini.
Natania. Natania. Natania, Natania, Natania tu, Natania, 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 Natania tu.
Mina tamani tusiwe tunanani, tukitaka mtoto zichanganye tumani. Dogo janja afukuzwe na mali, akirudi Arusha kaishi kwa nigasi.
Alejandro,
Alejandro, Alejandro.
Natania.
Serikali yalalishe kunywa gongo. Kwe na kibali ya kupakaza mkongo.
Natania.
Maja naba kuzana Rita.
Natania.
Mamisezi wawe mamista.
Natania.
Na the pacha wawe minister. Natania.
Wasafi sa hivi wako jambo. Nika mzozo. Revantu na msani MW. Nika utani wana.
Mashabiki kwenye show anze kulipua. Mabeki mikopo tusamehewe.
Mama angu ni Samia Sulu.
Kwanza ilijua siliwashi. Hata mvua nikiamua ainyeshi.
Watoto wadogo mwisho miaka 40 70 iwe kama tisini.
Freaks of the league, last at the leading. Leader led the brand, all of the friends are spent like a freeze, like a freeze. Mina tamani watu wasipupu. Wawe wana susoto. Tusamewe makato ya doko. Natania to. Leso karudi bongo.
Natania.
TBS kwenye gongo.
Natania.
Majanaba ajaenda jando.
Natania tu.
Better the day, better the do with the 10 tempo. Everybody got a talk. Peace, love and harmony. Twins, pacha pacha. Fridge or ring, maripuba, majanabi. All the stars.
All the stars.
It's touching so many.
Thank you, Lita. Thank you, Lita.